Pito andere unjika tije. Whoa, 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 whoa.
Please love. Amazandu.com super vibes.
Ooh, ooh,
yo boy. Trick it, bitch.
Ikonda weo. Diwe nifuna, what should I do? Yeah. Tankala mayezi niziva tidipe mwana. Baby ni kwile mumanja you. Oh, oh, oh. Na chichete kilo. Tankala nai. Vela iwe.
Unjikatise. Baby tuendefe unjikatise. Niziva vena bakuseka tidipe mwana. Unjikatise. Ay. Unjikatise. Baby tuendefe unjikatise. Niziva vena bakuseka.
Bempelo yangani ya kutitisa kazondani. Ndava palie mwana. No baby. Bempelo yangani ya kutitisa tisungani. Olo palie chuma. That's the way to go. Mlungu ndiana tipangila destiny. Uloga come many time that you wait for me. Umani sungila mutima wanga cause I know that you my baby. Baby, chika tirile my baby for you. Baby, ah, baby, chika tirile my baby for you.
Unjika tise, baby, tuendefe, unjika tise. Niziba vena bakuseka tilipe mwana. Unjika tise, ay. Unjika tise, baby, tuendefe, unjika tise. Niziba vena bakuseka, ah, ah. Unjika tise,
baby, follow me.
Unjika tise, ah. Unjika tise,
bakwanja tise.
Nisi babena bakuseka tilipe mwana. Unjika tise,
follow me.
Unjika tise, baby tuendefe. Unjika tise,
bakwanja tise.
Nisi babena bakuseka. Unjika tise.
Ndiana kipangila destiny. Uloba come many time that you wait for me. Mungani sungila, mutima wanga cause I know that you my baby. Baby, ah, baby. Jika tirile my baby for you. Baby, ah, baby. Jika tirile my baby for you.
Unjika tise, baby tuendefe. Unjika tise, baby. Nisi babena bakuseka tilipe mwana. Unjika tise. Unjika tise, baby tuendefe. Unjika tise. Nisi babena bakuseka. Unjika tise. Unjika tise. Unjika tise, niziba vena bakuseka tilipe mwana. Unjika tise, unjika tise, baby tuendefe. Unjika tise, niziba vena bakuseka. Unjika tise.
www.amazambiwe.com.